quan jove, o cude bu quan jove, e vira buona masso, ne vita la bua bibio, wali wo bie wan kweka, e bin susso kutegeda, wali wo biombe kulira, na biunga bie unyo. Sabo ndage kubo
Yesu
Edyo bulamu Mpedekera Mugano ge watondeka Njagala kubera wano Awali Okubera kwange Wange awali omuyambi wange omuntu womunda bwabanga kanganta gwensulo y'amazzi agobulamu tata vubiriza Meme yange naona Nune kukagaluko Meme okwetaga Nina chene gomba nze Okusinga viene gomba Kwe kufuna omoyo wo Anyamba sanize Mumasogo Chisa kabaka mpuliranjaga